farafina gunkan senantolantabuna gunkan sibiri tɛmɛne septanbre kalo tile mugani kelen 2019 san in na moritani ale ni mali ye filani bin kɛ simasesi la kanakolo fan fila bɛ fɛ a ɲɔgɔndan bɛ don shan championnat national d'afrique kamerun san wɛrɛ 2020 eliminatɔrɔ ta ko laban tagali hukumu kɔnɔ ɲɔgɔndan kosegini bena tan bamako yan ɔktɔbre kalo nata dɔgɔkun sabana laban de la o bɛ bɛn ɔktɔbre kalo tile 18 tile 19 walima tile 20 de ma mali ale ni moritani jamana nunu fila la min mana se sɔrɔ bamako ɲɔgɔndan na o de bena niyɔrɔ ta kamerun san wɛrɛ 2020 shan kɛnɛ kan shan ye ɲɔgɔndan ye min be farafina sedantolantanaw kofɔ minw be ntolantan farafina championnaw na sodenw ko do halisa farafina gun kan an k'an senfa joona ka taa tunisi jamana kan joli baltiti klɔb sedantolantana shaka bagayogo shato ale kɛra tunisi klɔb sfaksiyɛn sedantolantana ye a be fɔ min ma kɔntra shato y'a tɛgɛnɔ bila o la san 4 nata kɔnɔna na shato bena sedantolantan baaraw kɛ tunisi klɔb sfaksiyɛn na shato y'a jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ kosɛbɛ mali denmisɛni sedantolantan na ani joli baltiti klɔb kɔnɔna na hakilinajigina 2015 san na mali ye kankademi jɔnjɔnba ta nigɛr ka bɔ afrik du sud ɲɛkɔrɔ shato jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ o kɛnɛ kan a finali kɛnɛ kan yɛrɛ a ye celu lamaga mali tɔgɔ la ani fana shan kamerun san wɛrɛ 2020 eliminatɔrɔ hokumu kɔnɔ mali ale ni gine bisaw ka ɲɔgɔndan tagali ani kosegini shato tun be kɛnɛ kan o la tagali la mali ye se sɔrɔ celu 4 ni kanankolo kosegini na celu 3 ni kanankolo gine bisaw kan joli ba atleti klɔbu fan fɛ labɛnw be senna hɛrɛma kɔnɔ joli ba dagayɔrɔ la bamako torokorobugu ka lome maranantan makɔnɔ kare nata septanbre kalo tile 29 stade moribo keta la bamako a ɲɔgɔndan be don kafu ka ɲina sɛzɔn 2019 2020 eliminatɔrɔ hokumu kɔnɔ hakilina jigina sibirijan tɛmɛnen lome maranantan bina joli ba ase ɲɛkɔrɔ celu kila ni fila joli ba kanu na nparaɲɛ belebele kɔni sɔrɔla joli ba ase fɛ ka tako sabana ɲɔgɔndanw makɔnɔ minw be kafu eliminatɔrɔ kofɔ k'a kuncɛ halisa sedantolantan bunagun kan mali ye farafina jɔyɔrɔ tana sɔrɔ septanbre kalo tile 19 tɛmɛnen fifa diɲɛ kuru kɛra sedantolantan ɲɛmayaso ka kuru dilenw don min be kɛ sanga ni waati ka sanga ni jamanaw ka sedantolantan jaabiw ye senegal de ye farafina jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ jɔyɔrɔ filana tunisi sabana nigeriya 4na o be alzeri bolo jɔyɔrɔ 5na marɔk y'o sɔrɔ jɔyɔrɔ 6na gana jɔyɔrɔ 7 kamerun rd kongo jɔyɔrɔ 8na jɔyɔrɔ 9 cote d'ivoire jɔyɔrɔ 10 mali voa banbara tɔgɔla bamakɔ siyaka tarawre ka laseli don